Njagala kuno kutula bisebintu Sama notu nula nula vanga botenda Bitu sanaba moku tuku bienduru Ese chilo tukule kaba takirisa Njala echilo ngeta isa ude Mbukese za darumbi vyanga vyokomba Kweko kwanjuru zembo kufana na gonya Watemu matunda niboka lubirira Sofana gana komu fegwe kwa zote Haba wairize ndigimu wairize Chiri kutuka koli njuri lorulara Nchevira kwa vishuka nyevienyi Hevitu vya luno kutuni ikiriza Emperekeze chijiri sare kangambe Omugora tunuramu utufu na chiremwa Nakitu kikumu kifana ni chinja Haba ulite kumbugori ogano Yabate vivu gambi wavirabantu Mutuviri njirira nyonga tuduke vyaro Koti ya kuro ya omye ne kamara Twarangide kamparo kuomera Netukarambira nga ewe gana Kofe tukenda kukaruvirira Nebono nyigogo baba tembe Koti kuro ya bate kwa tomuriro Nga kampara mukambo kukire numba Nga tene ba wavira bakire nswere nkubiko Netu nyumiru ensisinkano yo amaduno murufu Oruganda poku Chayo bano mwewolero Police tuta na sabato kuringe Murunata ndi kwa kusenge kempozae Njaba bimbiaru simanyu waba guba Yasokete kuba ferene uza Okulimi saba kake mundu elamule Kuyatuse kubwano utona buna karara Umusimbiri robu njibucho guapawa Tetuganyo baba kadebabu bakwao Emisimu javururu mireno njize mbujune Bumupirava tu soka marobo mbasi Mbibiatu sao kirelia na imuka Nagamba kaparanzi muna mfusi Obutava sasuza webe surira Natuka nubuwe mire ya suridwa Novuta konu wako nebutayaya Mbibabi gambe kwe kutandi kukukura Nchova nuguliwe kuchore kamba kove Mwazimu vanchafu wazoku wa munabaragu Ono sika mpiri njisuru mpukole ngancha Muka kufunga na kono kulekana Nemu amibia mfuna wibia mkwa tite Ama kako mcharo kukasulirira Nadange na muongo narata Oyo mkwe uza koko kwe jingirisi Yeso sekote kamutu aparaparanyi Bama sanyala seka mulimi vya iya Ebye sakara kwe kubiku vama viga Ebintu yabadde mwaka sitano Buli omuna tuwe mpozanga wajulisa Loya wechivuka naragichi mwenyamisa Kusuzaba takoranga ateba kera kuya Wena ulidebio kwekuna upa Nso muntu akwata kitanga winyimba Ekimpala mpisanzirevu kunja nate Loya nangamba chevidura tuwabiwera Bisikendo ate bila lusa na basama Bimaze ono ufumbo waba vietanira Bebi inula na haba uwe kane vadancha Beba yeye ngombo za tusura mungato Kondi kura njenze kamba kerencha Ngero mtu wapakasa wabera Natabaza mazi na kambara na mubuna Galive gata kutenga lugare kabubye chibono oh. Kwera banji batulise Mabuli omwe songe munu majareta Mbubana muandwe wabwe chitufu wadukayo Mbubwe vanesi baje vama njiwa bafobu kalaga Ya kikiride vama laya na imuka Nata makararike daranga walata Mbubata jamputayo kashiverechi Mbubaka sitoma kumwaba vetanira Basa vye neteke yokutongo zebikiri Mbwe chivuga shivere nengeringa yo Bingamba bama nyoku digide omukiri Ebikesa babina benga kusuru encha Nemu para minje chifo vachisavye baki kiri kuba muri mwa degree we kugamba kufukire daro muri mo gabri waruri mirwaya garajara muse nange kampara ya bogode nambe meza kuba maraya beyanika nze nabande ngamba ntirando yetu kubye mukiba mukona mirange shiro ne misana beru soko faba fungure nsambi ezakorosa nedda n'obuvivye wa bururu bonna n'obukongo kuro bwa kakobe bona entumbu ezifaanana entula ezikonye temukomye okwomubambira abayise n'emimwe gyakorosa nedda ebyobuwemu bamakola agagamba gekka n'emisindaalo waje bagajja kofe nayo watuseyo webikolera ne bakabona bagwagwa mmwe mbanjalira ebibuga by'abalufu abataswala mmwe ensonyiwa gye zaabalaga mwabaawo okutwesittaliza n'abasoma kati nno Kampala asaba munnamateeka amuwa olukusa okulina ebiwandiiko alunge kala limunguli enkambwe ennyo amubayiire Kampala mukadde ebwe byatuusaawo n'emmeeya n'asituka Kampala teyamulinze nakwennyonnyolako mwamusibyeko obunyaga amuwunyiriza emyala Kampala n'akyumuka emiryango n'emmanju ekisinga okuluma Kampala zenkwezenge obuyonjo okukolerangako ddala empalana ye n'ayonjanga mmwe mulegamye ebidiba ne muddanga ku sitekansa kulindanga sitekansa itabungwa gye banyantudde neewunya ekibundu okusengula emizigo neegende enyeenya omudaala gwewebyenda gwogwera abatunda obunyanya nenakati yatamye nnyo ne kuba amakanika n'abuuza b'okugobanga engeri emenya etteeka olubeerera ne babanga be baasiiseeko okukyankwala ne bagufuulira ddala omulimu ne wayingira omusogozi w'obutonda ate n'obuzibikyo gwa supi kyennamba bambuuza ekiwero kya kontenti kyekyoku mutwe yasonze ku kinyowasikoppe bino binaaba bitya mbwe yamwedde omutabuliiki omulefu empewo olwazunze nti ne gufuumuuka ne gwekkata mu sepiti yange namba kiwero mbadde ensengejja gwegundeeseza ate mu bafumbi b'emmere waliwo gwe baakutte n'ekipampagalu ekyakapiira akawedde okukozesa emirimu kawamatuse mu mayumba ga kalina ne kamansukira tawunukira akawaliira dokita olwawuliddeku ebyo n'ayimuka ne kaze mu luzungu olukambw ate era y'ebigambo yayogedde bina kiwasitisikolera n'afuruma amasannyalaze okwewozanko kwa mulemye baamuvunanya emidiri gyatukana n'obudde bwagatujjako era n'atubala yoba wano teganna tumale wara ogatundira ki lwaki ogutula bisanga endali z'abazibe Kampala yamulangidde byamukoze n'obuseegu bw'empisa ne bw'aba asimba miki okuwemula okukufuula amagala ekwasa yatuuse ku basawo abaganda n'enkya nnyo abalangira okumuwunyiriza cucu be baguza bannakirijja emindi zebakommonta era zezigenze ziwunza abafumbo n'abatali zafuuka mmere y'abagobebwa ku mirimu bannanga ekiri ku batannagizuula ate bonna eyasoma ne bannawoomerwa emboona emirimu n'abalina bajuuzi bakiika bamekete baja bagidde naate ku bebbaala mu by'okutonda omwenge ku nkya baabiweze abakumbi b'ekiro nabo ne beebuuza ti be banaagunywa amatumbi banaakuuma batya owa bodaboda kwe kusituka eyombe tekyokubagoba tekiba kya buntu kulya kwe kutulyaza amanyisa ez'omusolo n'enkuba etukuba nnyo pamiti zatutobako ne babagamba bakomye okuleekaana baabaganye okubambira abayise ko n'omuze gw'okuvumanga abantu ne bakabasajja mu basonseko obwama ne babbulooka b'amayumba baalabise n'abamotoka abasabiddwa boogerebwe kyabadde kijjobi nga tuwozesango ekitulesa obusale ne tuwumpuguma abasazi b'ensawo bomu kukyokooza bakayenye bwe basusa obutabbibwako mbunabo beenyiyo okuzigumya abantu naye ate bwe bakwatibwa bateebwa buti kumuisa watu tena ena jatu sasa no amaru akunomora mzina tulika barangi de kampalo senza balumwana kumango kwepanja kaya tuleja abacha yabata tandika nti abapoli otajan mura mzina sabatu mulemu awakabuza kuba patrisi papuise kubebi buzo vienna vienna vyabalimi baba rangi tengu zeta kuba kumatu mwate bala tuwa pachaka nubo mwenge kambala yesho ashwanyi na kamara ngano nolu tondo tondo kwa tate nane kwa tondo walira na wemba zaba kapie kakwa nganye komu kunja nishirugu nara kwa takima bauli deva sikuse kwebali mandibi kungu kwa wabierira aba bisura aba basiga tomi tujja kubireka tufoku kowanga omuwolereza w'ekibuga n'asituka n'abikangalizamu nga bwababogokera nsegedde wali wavu naye kimbuuza kishiwe muvo n'abamu omutw esibako kobo nkigoka ejjo kibuga yampapola yoba ekyalo kiyita matoke kulya naawe jjojjo osengeke bukunjolabe ekimino ogita mucheze wanchekesha neze koti wotolizindiza mu matu obudde empingayo yakutuliridde era omulamuzi kwe kujulisa ensala ye bweneebeeyo omutuulo oluddirira n'emisango egimu kampala giwabe bupya empaka z'abannalulungi baziteesaako ne bannama